Baby, sing for me that song. Sing for me that song.
Abba!
Mishani wa shafaya Moto zimiku Kwa stimu za kaya Tikisa kibiritu Oh, mulundi guano Maywe, maywe Roga kwa mganga kibano Tawire, tawire Mwoga mgonjwa kwa sinano Meza dawa alie Naona kani holiday Kukupata we kimwali Oh my love Naona kama holiday Kukupata we kimwali Oh my love Mi kwako levi na pombe Mi kwako chizi milembe Mi kwako fungwa nifunge Mi kwako nena kitembe Mi kwako mto na kenge Mi kwako chumvi na imbe My love, kweli na kwambia Nikilala na ota
My love,
kwako nimejifia Ubongo mezorota
My love,
enze lako speedy mia Unanburuza, unanikokoa Samaki kwa maji natumbukia Naoga kwa kuruka ruka Sakara, unanindish Nashiba takama sijala Ukinionesh Mina wewe moshi kwa sigara Nani kolesh Baby, sing for me that song
Sing for me that song
I've been waiting for so long
Sing for me that song
Baby, sing for me that song
Sing for me that song
I've been waiting for so long
Sing for me that song
Naona kama holiday Kukupata wiki mwale Oh my love
Mi kwako levi na pombe Mi kwako chizi milembe Mi kwako fungwa nifunge Mi kwako nena kitembe Mi kwako mto na kenge Mi kwako chumvi na imbe
My love, kweli na kwambia Nikilala na ota
My love,
kwako mejipia Ubongo mezorota
My love,
my love
My love,
QS Mohonda J Talent World Gen Z